yatalaga
oli katonda omunene tobera musawo
tobera
katonda tasobya babo musanyule naku
Oh, come on,